bidasanzwe ku buryo mu bihugu by'Ubudage, Ububiligi n'Ubuholandi besheje umuhigo w'igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kurusha mu bindi bihe kuva byatangira gukurikirana ibipimo by'ubushyuhe. Mu Budage, ubushyuhe bwageze ku bice 41 ku bipimo bya Celsius, mu gihe I Paris mu Bufaransa ho byageze ku bice 42. Twashatse kumenya icyabaye kiri gutera ubushyuhe budasanzwe, maze mvugana na Jean Chrysostome Ngendahayo mpuguke mu bumenyi bw'ikirere.
N'ubushyuhe buterwa n'impamvu nyinshi, ariko impamvu nyamukuru igira ibibazo bya climatique, ihindagurika ry'ibihe, kubera yuko kugeza uyu munsi biragoye kugira ngo abantu kugira ngo babe bakontorora uburyo ibihe bigenda bihindagurika, ntabwo bikiri nka mbere bitewe n'uburyo ubukungu bugenda bwiyongera. Uyu munsi abantu barita cyane ku bintu bijyanye n'ubukungu, ahantu hose baragenda bubaka imihanda, bakagenda bashyiramo sima, bakagenda bubaka amazu maremare, ku buryo ingaruka zabyo bigora kugira ngo umuntu ashobore kuba yavuga yuko ashobora kumenya ibihe nk'uko byari biri gukera.
Hari nk'abavuga ko ari ubushyuhe buva mu butayu bwa Sahara buzamuka, ibyo nibyo?
Ibyo nibyo, birumvikana ko ari byo, kubera yuko mu bizani burayi hari ibihe bibiri bikomeye bigenda bitandukanye. Ni ukuvuga ko hari igihe kiba gifite ubukonje bwinshi cyane, hakaba rero hari umurongo ugabanya imyuka ibiri itandukanye. Hari umwuka ukonje ukora uri ku mpera z'isi zo mu karere k'Amajyaruguru no mu karere k'Amajyepfo birumvikana, noneho hakaba n'umwuka ushyushye uri muri ibyo bice bigana kuri koma y'isi cyangwa ariyo bita ekwateri. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'ubushyuhe uwo murongo ubigabanyamo kabiri urazamuka cyane ukegera agace k'impera y'isi mu gice cy'Amajyaruguru, bivuga yuko uwo mwuka wose uzamuka uva muri ibyo bice bya Sahara ari wo ugenda usunika wa mwuka ukonje wo mu mpera z'isi hejuru, bivuga ko uyu bushyuhe buva muri Sahara bwose ugenda buzamuka bukagera mu karere k'i Burayi, ariko ikazahinduka mu gihe cy'ubukonje aribyo bamwe bita ubushyuhe bw'ikirere gisanzwe. Mu by'ukuri urebye ibikorwa bya muntu kuri uyu munsi, imijyi iragenda yubakwa, ugasanga umujyi wa yasimbuye ahantu hari amashyamba. Iyo ugeze mu mujyi hagati n'iyo ugeze mu ishyamba hagati, mu by'ukuri ntabwo ubushyuhe bubumba kimwe. Iyo uri mu mujyi hagati urashya cyane, ariko mu mashyamba hanze ugasanga